morning chilling out with my dove home. He asked, "Is pretty?" You tell she's sweetie. Hey, hey, my eyes tells me who you rainbow ni beautiful. They must be kidding. I think she's an angel, angel. She's tall, she steals the show. She knows how she is, I'm sure. She don't wanna be a top model.
She don't wanna be a top model. Never seen someone like you. The way you do the things you do, really, I cannot explain. You're taking my breath away. Never seen someone like you. The way you do the things you do, really, I cannot explain.
Yeah, kweli nafaa wakikono na kaa mwendo wako pozi zako kama superstar mzuri mama una black kuna mpogizani mpenzi wako ni muliki mshuma nataka real love ni kama mgonjwa mi nataka tiba na njaa mapenzi mi nataka shiba yuko naona voshens wanataka ziba wanataka ziba usogee mbali karuta na Juliana sikiza mpenzi wangu mi nakupenda sana nakutaka sana nakuwaza sana imagine na kuota hata mchana sitaki iwe leo mi nataka mpaka kesho na maana ili track nalifanya kama special kwa kuwe mpenzi au baby kwenye nyimbo ya mapenzi Ruta na Young B mpenzi wangu nisikilize baby sikize hisia zangu sikiza beat la Hamid B kwa kuwe nisikilize baby sikize hisia zangu sikiza beat la Hamid B
akinikata tamwomba picha yake nitalala nayo kitandani
Tontaiweka kwa chini
Akalao ni muote
Wala sitochoka kutaja sifa zake Kila ni monapo mpaka chini
Suri wake simpaka paikimini
Anazo sifa zote
Sahei mama mama Nikikupata wenta kupenda sana sana Najua nachosema lando mana takufanya Mambo ya mana haya na kugoma goma 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 na kunyima Sahei mama mama Nikikupata wenta kupenda sana sana Najua nachosema lando mana takufanya Mambo ya mana haya na kugoma Goma, 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 na kunyimana
I've never seen someone like you The way you do the things you do Really, I cannot explain You're taking my breath away I've never seen someone like you The way you do the things you do Yani, I cannot explain You're taking my breath away I've never seen someone like you The way you do the things you do Really, I cannot explain. You're taking my breath away. I've never seen someone like you. The way you do.